Sakatonga niko street na isaka do. Ndo nanza mziki na bado sijapata show. Niliambiwa kuwa elimu ni ufunguo, mbona nimesoma au nilonayo siwa mlango huo. Popote na zisaka chambi, shida singejenga mwili ningeota kitambi. Madada wakitana unanyea kambi utawasikia, mwisi bwana gani uyo mvuta mangi. Hawa mabeste wa Afrika kutwa kuigiza maisha fake uko insta. Chapana itafuta hila bado jalipa, nimiliki mazi msupa kama Vela Sidika.
Why me? Kila na chofana kina kuwa zogo. Why me? Na pambana wala sigi dogo. Why me? Hata marafiki wamekuwa mbogo. Why me?
Yo, sina fair toka inda natembea. Nina mkidi home na try kumlea. Mata pia, haizi tembea. Minya sida kusa kuwa kama pair. Napiga drum na kutana na afande. Sili nyamana nataka tukipande. Sina phone manze, sinataka bambe. Taambia je home leo na lala rumande. Kese tunataka hizo brand new car. Wata kutu judge na vile siuka. Tulisarifa mtulibadilika. Tupatie chance tuka jenge jina.
Why me? Kila na chofana kina kuwa zogo. Why me? Na pambana wala sigi dogo.
Why me?
Hata marafiki wamekuwa mbogo.
Why me?
Jaka nupate wo, hiyo ni mmodu. Kehaswe tukate wo, hiyo ni mmodu.
Faraja ndofla viki na daraja zipitiki. Kabla ata saa mbili wanasema ganisi.
Kimwaga jasa fupate do, hiyo ni mori. Ukihaswa di ukate ro, hiyo ni ngori.
Nimeacha panganga na pambana na nangangana. Mana hawa mbanga wa shenzi sana.
Bado na haso sijapata do. Na mwaga jasho kagorocho kariyako. Na mumba mo la promoter pige simza show.
Salari ndo inaleta temptation. Na makarao wana bado ataka tension. So tafuta kasabuni ukaspendi bunda kita. Bamba na mbio za sakafuni sio za punda.
Why me? Kila na chofanya kina kuwa zogo.
Why me?
Na pambana wala sigi dogo.
Why me?
Hata marafiki wamekuwa mbogo.
Why me?
Thank you, Bond.